limba limba. Tobi kwata ngevyo efutwa linchimbantu. Ensino yobwetyo ebingambwa nange ntoko. Nayenze tebanyinza nawe topapa fula kusaba tukume bulungi omukwano. Flori sinze musajja wo naye tonneesiga lwaki timweraliikirivu ennaku zino wa bino kyusi ebyaliwo nakitwala nkikuzanyazanya songa ewanvu nnyo kakati wetutuuse kindabikira olijjala ojuse nnyo simanyiyo banze ndikola ki omanye emmeme yange bwekuliko olinso sanya okukumiikiriza wekkaanye nyoyo kusamiwo ani oyo alimba limba tobikwata ngebyo twali nkimbantu ensi eno yobwetyo. Nga bwe wali onsabye tugendeko mu disco emisana kwenna kunona wesibira mu kisenge otegeeza ntusabika mu lugendo tetwanyumya nga bwe tutera wabula twaddamu kuyombagana mbu waliwo bingi by'owulira ebikunyiisa binkola. Mazima tewali ezo ngambo z'abantu ndi bambi mu mmeme ani oyo alimba limba ebikwata ngebyo efutwa lingi bantu ensi eno yobwetyo ebingambwa nange ntoko naye nze tebanyinza nawe topapa fula nkusaba tukume bulungi omukwano. Tewali kintu kyonna mu bye bagamba kirimu kituufu kwonna okw'okutabula nzaalwa yokka nze banabo naye kwenneesiga tola yawo mutima uzeyo kampi ati ekalaboko fulu fubiko bambi naye ndabye simanyi kyendikola ommalireko obulamu ndiwonze nnyo kyokka abalimirisi be basinga obungi Florence leka kuzanya ntombonyabonya. Thank you. bagaere bena tetufayo bafitine bawarane tubiretedde mukama kola ensinto yagale byona tetufayo bafitine bawarane tubiretedde mukama United Fire, Pakitine, Pawanani, to be the Kitem Kama. For a secret, United Fire, Pakitine, Pawanani, to be the Kitem Kama. Come on.